wasaaradda qorsheynta Jubbaland ayaa waxay ka qayb qaadanaysaa sare u qaadista sidii mashaariicda ay u heli lahaayeen hay-adaha dowladda ee ka shaqeeya dowlad goboleedka Jubbaland. Wasiirka wasaaradda qorsheynta Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyey qorshayaasha lagu horumarinayo adeegyada dowlad goboleedka Jubbaland.
Arrinta kale ee horumarka ku saabsan oo in la xuso mudan ee horumarka laga gaaray ee arrimaha horumarka waxaa ka mid ah dhisidda hay-adaha dowladda oo muhiim u ah geedi socodka dowladdiska Soomaaliya ee gaar ahaan Jubbaland. Madaxweynahana siyaasad cad uu ka qaatay. Tusaale haddaan soo qaato, markii la shaqaalaysiinayay agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha dowladda Jubbaland, waxaan xasuusanaa nidaamkii iyo proseskii lagu qaatay in loo yeeray company caalami ah oo international ah oo loo gudbiyey applicationka website-ka lagu gudbiyey oo halkaas cid walbo danaynaysay ama isku aragtay inay khibrad u leedahay ay ku apply garaysay. Waxaan xasuustaa ani ka mid ahnaha dadkii agaasimiyaasha guud ee markaa la qaatay 2017-dii 517 ablay garaysay ama codsatay, waxaa shortlist lagu sameeyey 420. 420-kii waxaa laga soo xulay iyadoo lagu beesgareynayo aqoonta iyo khibradda, oo cidna Jubbaland ay markaa qayb ka aheen oo annaga gurjoogta unaan ka aheen oo international companieska ay qaadayaan iyo maxala shirkadaha caalamiga 21 agaasima oo lagu qaatay khibrad iyo taya. Taasaa marka maanta horseed u ahayd hay-adaha dowladda Jubbaland inay maanta heerkan soo gaaraan, ay noqoto istaatiyada Soomaaliya ugu taya fiican marka laga hadlayo institutional development. Waa arrin lagu faani kara. Runtii waxyaalaha kaloo muhiimka waxa weeye sistemka maaliyadeed ee heer sare laga gaaray oo ku hormarinay arrimaha mideynta cashuuraha iyo isla xisaabtanka oo trust badan keentay international donors-kii nala shaqeynayay iyo hay-adaha caalamka in maanta accountka dowladda lagu aaminay lacagihii mashaariicda oo la soo marinayo, taasoo tusaysa in cid walba maxaa la dhahay Jubbaland garab siinayso in nidaamka maaliyadeed ay aamintay dadweynaha Soomaaliyeed ee Jubbaland lagu gaarsiin karo xoolahooda aynan la musuqmaasuqin. Maanta aan kula hadlayo, nidaamkaas waxaa loo daadejiyey heer degmo ilaa heer gobol, degmooyinka Jubbaland ilaa Gedo ilaa iyo Lower Jubba inta ay dowladda Jubbaland ka taliso waxaa laga soo aruuriyaa canshuuradaas oo maxaa lahay single treasury account lagu. Anagaka wasaaradda qorsheynta ahaan waxaan diiwaangelin jirnay hay-adaha caalamiga oo markii hore gacan lagu diiwaangelin jiray oo laga yaabaa lacag in gacan lagu keeno system online oo ku xiran aan keenna BFM-ka oo dadka ama hay-adaha caalamka ayagoo Nairobi joogan ay soo dalbanayaan single treasury account-ka ama lacagta account-ka dowladda ay ku dhacaysa, kadib annaga receipt-kii ay noo soo dirayaan. Sidaa darteed aan marka shahaadada u siinaynaa nidaam aada u ballaartay oo runtii aaminitaanka adkeeya Jubbaland laga hagaajiyey. Waana waxyaalaha siyaasadda madaxweynaha dowladda Jubbaland uu maxaa dhahay waxa uu guulo weyn ka gaaray.